Sevens music.
Stop, bitch.
Macho kama Nadia Mukami, atapenda gym kama baba yake Ali. Ndo maswali najuliza tu kichwani. Niliposikia na kupata, nililia machozi ya furaha. Ingawa sikuwa ready kukupata, sina budi sasa kuitwa mama. Ila usijali, mama yako mchapa kazi sana, baba yako ana roho safi sana, wazazi wako wote maarufu sana. Baby wangu we utatesa sana. Nawita jina Kai, 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 Kai wangu we. Nawita jina Kai, 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 Kai wangu we.
Kai, 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 yo, yo. Kai, 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 yo, yo, yo. Kai, 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 yo, yo. Kai, 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 yo, yo. Kai, oh no, no. Yeah, yeah. I can wait to hold your baby. Jutu na kungoja sana. Toto na kombe ya dili. Mungu akuepushe na mabaya. Ata dunia ikugeuke baby, sitakuacha solo. Nitakulinda we, we, we. Baby sitakuacha solo. Mama yako ni mchapa kazi sana, na baba yako ni na roho safi sana, wazazi wako wote maarufu sana. Kai wewe utatesa sana.